Yeah. 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 Always in perform well, be la practice.
Check one,
yeah. Now come out your picture, not the way you pass it myself.
Yeah, yeah, yeah.
Kutoka NSTYCAMP. Usiulize who you nani, I'm a VIP. Wanajaribu lakini hawawezi. Usiulize kina nani, kwanza sikiza hii. Tayari shafunga nepi, wamenuna wacheki. Wanajifanya kali lakini they do nothing. Susha cheki, tell down your fake. Wamezoea kuiga rhymes starting paka biti. Hawezani ki flow, hawezani ki show. Wamezoea kuhonga daily, mapresenta dozo. Ni fake bro, kama za kitoto. Mina wana dogo, hawane kagi tumbo joto. Hawezi perform well bila practice. Na kama uja picha not so easy pasi maze. Iko hivo, iko hivo, iko wazi ze. Hawezi perform well bila practice. Na kama uja picha not so easy pasi maze. Iko hivo, iko hivo, iko wazi ze. Wanasema spend story daily ni kozi. Wakati wao wanaogopa ta kuongea na mi. Eti ni juzi ndio li change nikawa hivi. Sababu jana alinikuta mikivuta weed. Wengine wana DJ, najua nini. Tulia tena chill acha kwanza mziki na kupa stray. Sebuji check ulivo change. Tuliza mind acha pepa na pain. Eti me change habit sikuwa hivi zamani. Tena mimi mjeuri maskani sipatikani. Toka niwe na wife, eti me change life. Kila time, jicho damn, jicho damn, yani. Hawezi perform well bila practice. Na kama uja picha not so easy pasi maze. Iko hivo, iko hivo, iko wazi ze. Hawezi perform well bila practice. Na kama uja picha not so easy pasi maze. Iko hivo, iko hivo, iko wazi ze. Usiulize huyu nani, it's a boy homie. Suna mjua toka zamani, Jay Hami nani. Usiulize huyu nani, it's a boy homie. Suna mjua toka zamani, check baba nani. Usiulize huyu nani, it's a boy homie. Suna mjua toka zamani, Jay Hami nani. Usiulize huyu nani, it's a boy homie. It's a boy homie. It's a boy homie. Usiulize huyu nani, it's a boy homie. Suna mjua toka zamani, check baba nani. Usiulize huyu nani, it's a boy homie. Yeah. It's a boy homie. It's a boy homie. YZAMP. Yeah. Nasika baby. Yeah. Usikile kwenye kicheko kilio. Bechenye funzo na kama unapenda ngono. Usiogope ujauzito wa ngondo. Nisa kwato. 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 Kona mahomi supi my brother. Two crazy red no gama. Bitcha sent kasa waida. Wagwan sikwa fanya. Sikwa finya. Yeah. Temi andege kula mapiake. One love, one love, one love.
Yeah, yeah, yeah.